Chenda, Agatonism Kaga, Usoga One, Fama, Omoyo Wabusoga,
Ewe Sawa, Dirimeka,
Esawa ni Munana, Edomusana,
Fuka, Yivesta Wu, Niamtien Mom, Ngawesi, Kamakapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Magoba, Ulirunaku, Sobrano Kueto Lerayu, Akapia Ku, Unawana Wokendida, Nigaba Star, Chikuminka Ganaitanu Star, Musavu Hash, Ulondeku, Yivesta, Uwakozesa, MTN Mom, Enkola Nom Kwakulisu, Bikoberedwa, MTN, Awalala. Titukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizibwe chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Ulsas, prostate mubami, abami abanafu, sukari, pressure, abakuwa stroke, endwadde zitawanya abakyala, ania, ebifuba, n'endwadde endala. Ngabasangibwa ku Catch Road, ku kisa kya Mukama Akedi, omwaliro ogwokubiri, bakubire ku noti musanvu noti noti, musanvu musanvu, mwenda tano, abiri mu bbiri.
Soga One Radio, tulungamizibwe chitongole, echa Uganda Communications Commission.
Dachi Kandala, ne yakabita kusawa omuna nogo na kolo alero, mlangira mtiaba Ivan into some studio mono na makobo, ranga bagatamu esente, na batunde idagaliri ya meneria na habo mauthi wa shingo geise kunaba beta life, na bagewa semu, ranga na makobo, gentandi sanago mwiduvu. Ona... Ona kolo alero, HB Nature National Resistance Movement, mudistrict ya ye kamulie yo, lebala angirire, ababaga angula flaga, magombe ola asatu, amala ambirira, eranga magombe ola nukwe tole ola district ya ye kamuli asatu, gabala angirira abage maflaga, ona kolo alero, kwa hileku, tauni kansa ye na muendwa, kwa haba kwa igombo ole liyebala wali, kwa gaise kuni kamuli Northern Division, mukamuli Mospari, okusinza kuwa la amyoka registrar, owa NRM, mudistrict ya ye kamulie yo, nga mweta, Ngabamweta Muhammad Magumba ayogere kuku nirwe dieno ngali sinza ku youth center kamuli no musasi efikasa damasi aba iraliwo
ndugu kwa alo sako na okulangirira mwanto ngafulaga pera kwa balawali sub county okusinzira kubala kwa commission mwanzo katawala yafuna bululu luku mibina atana kona mwami bamwise Charles yafuna bululu
Redieno ngewe tamusasiwa ife kasada amasa yogeri kukuna ababa langirirwa omubaire owa Northern Division ye kamulie yo nga omweta Mujumbire Robert kogeiseku ni Muwanika Tom okuva mu igombo lye balawuli kogeiseku ni bamwise Charles okuva mu town council yena mwendwa era nga basanufu chanswiso nga baliko bati awo ekibine kya NRM mu bukulembeze bwacho kikoze bukalamu okuba nga balangira abawanguzira na kolwa lero
Mujumbire Robert, Sentebe LC3 Northern Division. Ndimu si mwino, olo kutuka kubuanguzi obo. Era nendo kwe anzang, aba wagizi bange bona. Olo kunenda, olo wagizi bubampa ire, olo kunkuyegera, no kumpagira mumbera, dona ditutusi sako kufuno buanguzi bunobu alo alero.
Ndimu wanika tomu, ya pasu niyo sisi libarao lisabu kaunte, isano lieni nalio nikulira wa maziga, olo isano. Aye, ntu alo kwe bazaba lonzi, babarao lisabu kaunte, nadalo mulu kagwenvu mwogwe na bulezi na wantale na baagizi bangabe na maira iranga amba izamu amani nobo ngele isubi bamazo tulanga ukali walala ni mwebana anze mundi dinzira amani
ayi wabula wairenga wabalisa nukai yole ya beri yesimbi o Northern Division nga wamweta sosi babiale na buvuma tuwagele kuko na ye yakuba atibibala angirire maka ya mere de mziransa
kuchi necheba andaze NRM chevu ile neba langira mwami mujumbira atina afuni obululu enku myeina ayinga mazimaga katonda tafunanga kubululu obwo nibo tunajaga nibo tunajaga ndidinti namusinga nibe nebavuire bwe bako bati tulangira nankani tibasabti basomye mu kuzoni kuzoni bavuire bwere kulangira bulangira nabonerera lobuvuyo bwa NRM banange chiti chirunji ayene ndaba koba nti banange zenka ali mbukalulu abalozi nimwe mubweina abantu yasige kitono yaendo kungule chinji aye nzenza buzibu leka boxe tulamule leka abantu batulamule
ebyongo bitere kumbali amuyambi uwo mu office yumva kwa president mu district ye Mayuge aye ngana funanyinzibwa kubunya west mu district ye Mayuge yo bamweta Mike Musebe avero yala bulabana abali gamango omuzo gwo kubinga bazaire babi kumataka Musebe abirenga alikogera kuko na bataka abwe okuchale eche bugabwe echaganwa muluko gwe busuye mu igombolerye wairasa mu district ye Mayuge yo bwabirenga ajiro kutabagania abana abirenga bali kubinga mukairega ibe kuitaka olokubanga bali kwenda basimbe kwebikado Musebe avero yakoba ati isima buyinza ngalirega ni mwine abwe okuchalo eche gabwe echagani mamuluko ugwe busui mwigomboleriye wairasa mu district ye Mayuge yo na batabu kile mama gaibwe Jane Kako ayinga Jane Kako no omukyalo w'omwami ntalo kafuko kuitaka ngabano walikwenda kusimba kubikado Musebe chali ko batikwerenga tikisana
Gombanga mune songeda mataka musobolo kuditwala bukalamu kubanga abana mutata mira bazaire abana mukunda kupinga bazaire mataka abana atimuka wachitiwa bazaire beimwe aya bazaire nga bakaliba lamba mbaleke babe mataka lwairomba ile musonga ye itaka gano nga abana basa yemere ya bakaire bayikono na buli kintu chona chona aya nenda kuba kubiriza abantu mwena mwena omuliyeyo buli muntu wena wena musobolo kubanga mwekuma abantu mbite mateka mateka gabagaliwo mutatwaira mateka mungalo ensonge ye samateka mjemba mateka mudeme kusawira bana imwemere mudeme kumenda bana imemayumba usigale ngechalo chilikamu
erono ayongere kuyala bulere yagalaga yaga na magazinga aliko atiranga wokusowa nokwe itakati kirungi iko samani na kifu bana ibogo olwo kubanga oge ulira chenda mukosenga amateka ensonga digondo ule mukasera mpaika ga kibuka David no musasiga ipi mbitu ndwe bya Mayuge
nenda kuba kubiriza mwena mwena ndibuli muntu atwaliza amateka mungalo ada kubanga agemwa kasoba ngome ni chintu cho muntu ngozira court order utamena nomba ya mukaire mutakola chimujireke ebeo nokongero kuba kubiriza ndibana metabe mkukola musomesa abana abana ebanaba tibasomye baidaba basobolo beno kwegulira mataka bademe kubanga balanda butaka buno butono obuliwo abana ebajani basoma baidava mu byalo muno memory baje mu mataka ne basobolo kubanga bakole mirime ejindi
ebyongo bitere kumba lisaba diko ne obudiko ne obwe kalire eyo nga ni venere ba Reverendi Kanoni Frederick Garimu avirio yabanga ali kubireza abataka okwega yango obuvyo no bugulumbo nga bali kwe kusanga ku nsonga dabi ya bufuzi kubanga akaluka ida era kaga ayo wa Uganda buteko kubanga busigalawo abalenga ali kogera ku kuno musasi ga ifuga ako jeshwa kumukwa mpo gwe kalire eyo awo ni venere ba Reverendi Kanoni Frederick Garimu yavayo yalago kutya olwembere ebyo bufuzi ngirije bitambulamu abantu no kutya no abantu no kuba nga tibali ita kusonka ganamu goga ise kuno kukosa gania
obukulembeze service buweleza buweleza ngaba ndeba heredia aye ntaka kupira mlanga abalonzi na abalondesi tuuliza ganie tutaka gane beno mkwano obukulembeze buli season buiza kuhuahu ayo buntu tiwa wewa eda okatonda ni yala mula aya abalonzi mwire mwempisa mutaka gane kubanga obukulembeze wa muntu moiza iso tisigalo kuchalo kuno omuna lebo wa muntu mkulembeze nana na hatu sakira ayo kulwanagana okwekubagana okwoche bintu okwezimagana nsonga mbibi ntako gisaziamu mulina lya Yesu nokulangirira abantu nti buli muntu atako mwinaye ngobwe yataka yeye
Menu sege magane byendegesa nebiye mizano munsi Uganda eja kwenda yoku akatabali kakalamba no buwumbi ana na munana awone kisobozese okubanga bavudirira amasomero okwegala isomero eri kubanga ligerekanga ente kateke ya fuizi geza gwe yebuzi za kuchoka abandi fuizi bali gerekanga ntum eri lemeranga abazaire okubanga basasula bene bigambo byabikwira peace businje ononga ni principal education officer agamagane nsonge yoku budabuda no kugalaga ministry ege maganane byende gesa ne byemizano we baba irenga baboneka ileko ku mukachi ku parliament akagema ku idembe eri obuntu baba irenga bali kuira mu bibuzo bibaba irenga bali babuza mukachi kako era businje yongere ku yakoba ati ebiserere bye byabita government ya Uganda iyabisa budget eya akatawali kakalamba no bubumbyana na munana ngabateko kubanga badivudirira munkole ya mwena mwena musome mwaka 2024 paka 2027 echo chalinga jayamba ko kusinge sentedo badire kula era batandika kubanga badisindika ku masomero minister omutaga magane nsonge de byendegesa ne byemizano ngane Peter Ogwanga yena viru yabanga akoba ati ministry ege magane byendegesa ete ko kubanga eno ni sentedo diveu awone kiyambe ko kubanga vudirira amasomero awone no muzere mota mukume yena asobola okusomesa ko ko mwana we.
When we were discussing this matter in cabinet, we also came up with a plan as a ministry that for purposes for us to succeed, first we need money as government again, which is also an issue of about 1.48 trillion shillings. You see, these are the areas which normally the gaps, they try to bring in few teachers, then now they bring in those funny requirements, this is what. So this money we are asking for is entirely to take away each and every would be chargeable, which will be given to a student who is at school within the government schools. But also we have come out clearly that we have reached a level where those who we would say are big names, if they don't want to stop charging this money, then we leave them to operate.
Ayenga, isente wakachika kaka parliament yage magane idemberi obuntu bamweta Fox Odoi. Yena viru yabangali kubuza bakunga vile ministry yage magane byendegesa n'ebyemizano. Yababuza ati iteka batandika lyokulibaga. Era lifulumali libenga lirambika bokalam ngo omwana okusoma kyabugaze atenga tete kwasasula gaire degedege. Aye minister Ogwanga, alize mu yakoba ati ente kateka yokufulumya iteka lyokubanga okusoma kwabugaze atenga tete sula gaire degedege. Ente kateka yatandika nakwebuza kuku na malo kwe buzanga batandika libaga awoni libenga libita omwana asome ngaza kusasula wa ile mpeke ya munwe gwa sente.
You propose to amend the Education Act to provide for a legal framework for the provision of free compulsory primary and secondary education. Page 2. Question to ask is when, what time frame are you looking at? Because you need a legal framework. The reason we have failed to implement, the reason we have left loopholes to be exploited, because we don't have a stringent legal framework. What time frame are you looking at so that we hold you to? First of all, we make a promise to expedite the enactment of that law, and we also hold you to the time frame you have provided.
Amakobo gaba manji aye bisera biba bigere ago gatubere nago gikututsisa kwesawe no ranga gatamu esente na batunda idagali eri amaine eri anana habo mouth washing ogayise kuniba ina ba better life Uganda era imwe abataka abajinja South East Constituency ndi kutegeza njowe kitibo Paulo Mwiru kubalo tenku mibi abina mukaga agiri kwe yoba kabwa parliament ate mwidi yanga mmoloza ku kumumbere yo kutuse biroze Kampala parliament mwe nakoba ati we yakoma era gajo tandikira kala liko bati mwesige mukalu akali kuida mungu mibiri abiri na mukaga mwiru kumwiru
Una gabe yama wulira gesigika era amasengende agagama kubuli moto
gakutu simu aku
nana habo mouthwash ili dagale tufu
yenega kasamu kujanja bendwa deza amanyo
amanyo gakuruma bosaye echocha obeji nyo gaga sanyalala bosanyo vamolu saisai obuga izaru darumu
senyesa nana na iwe gende deza abafiri teba kuguza kapa mkutia musange mufama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
awamu ne better life aba kuguka mkujanja bisedagala lyobutonde kundwadde enkambwe nga ulcers prostate mubami abami abanafu sukali pressure abakuwa stroke endwadde zitawanya abakyala ania ebifuba nendwadde endala nga basangibwa ku catch road ku kisa kya mukama akedi omwaliro gw'okubiri bakubire ku note musanvu note note musanvu musanvu mwenda tano abiri mu bbiri
Nakunda tonese mukaga soka 1 FM omwirwa soka
Busoga One Radio, tulungamizibwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Igai
gawala nesikoda Starling Seeds ngabano balina emboga King F1 egeda atenga tikubwa cheya enana lisa F1 enebala yagumira chiwotokwa atenga ya mubiri mugumu baba nenana Prosper F1 enebala atenga egumira ndwa ile donadona okokwota watermelon ya tendo F1 egede ino atenge womera irala esikodino odaka nabuli mwidukiri tunde byo bulibi okwetole iwanga lyona lyona tina chindi baga ne ku office dai wenku webusega obaba kubire ku kusira musambu musambu mwenda ibiri na 0 musambu 0 mukaga oba 0 musambu 5 musambu musambu 0 ibiri isa tuina ina ni banaife aba Starling Seeds aba idio kugaiga waza
Basewo ni banyabo katubandulire HVDT chapaka quality wooden safety matches HVDT chirunje ino echikoleibwa novo kogo chakirawo chiwangala atenga chizira mwosu monje bulimaka geta HVDT chino echapaka quality wooden safety matches chisaza chirala atenga chukumina bulimbera chokuiduka wegulire HVDT chapaka quality wooden safety matches kumiwende msamsa
Chikati rino boyo ndo litaku liva kubuve screen tebona bana achisimu chino chins sinye kan chimene wachire mfero mulundi mulala
nasi kombibuzimuchi
munaba afere isimu
ebyo byemba kobanga mwe wala abafere ngamasimu mugatola mu Dalton Phone Center muchibuga idinda
eranga main branch yaiwe ikuniza road west corner kuchizimbe chimyofu ngoja ku Centenary Bank baba na maduka abiri okulingiza Total Petrol Station awali stage yembi kongereri soka Yamasimaga Infinix ni Tekino. Aterio kubiri. Yamasimaga Samsung ni iPhone. Ate wale kuchizimbecha Dr. Imbisibwe wana badina weiduka. Ate iduke December yo Derek Main Street. Okuli ingriza wa Crane Bank. Gerama duka kuna kuna ga Dalton. Obuna utia drops inga neubira kuli ya wo. Toja kuiduka liona liona. Awasira tia drop.
Jogla ni Dalton kusio msamu 0 isatu. Mkaga na itano. Ata na muenda 0 msampo.
Abakozi mwenda mu Uganda muulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe Ministry y'ekikula ky'abantu emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakkansobazi disitulikiti kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina waakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu ebyo bwe binaaba biwedde akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola ekibuga oba munisipaali ne tawuni kanso okwetooloola eggwanga lyonna
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti ng'olina endagamuntu ng'oli mulonzi eyeewandiisa identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola ekibuga munisipaali oba tawuni kanso olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti
Okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya 23 noti musanvu nya noti oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuri ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu district yo ekibuga oba munisipaali
Obubaka buno bukutusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi, wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Saruganda, ng'oli kwemunkuta, ng'oli kwekombakomba.
Niini akantunkombye kugwa bukombe, aye kajje kansabula omubiri, nibye ndayire ndikwerabira ntandise okubidukira. Abasadda bano, ekyo n'ekyokunwa kya vimba, alcoholic kumbucha drink, ekyokunwa ekiyegeevu, omuli ebirungo ebikyamula obwongo. Kyakenenulwa, banaife aba Busiro Foods and Beverages Limited, abagandi kwesanga matuga ku luguudo lugyese muto, ekyokunwa kya vimba, alcoholic kumbucha drink, kya mama Alice Yona Yona, kubanga ekitongole ekyekebe. Kubeba mutindo uka ni UNBS. Pia idaya ata kwe chinko mu. Bala gira. Kuli muntua kisemi akai kuminomunano kujamaiso. Anwe. Iye chukire idukeri kuli okumpi. Osabe kavuimba. Ofuno oluvu imba. Ya. Baku mine isimu. Zero msambu itanu isatu. Chinana na ina. Ata una msambu. Munga gana ina. Oba zero msambu msambu ibiri. Anana isatu. Msambu na andala. Iku mina ibiri. Vuimba. Alcoholic kumbucha drink. The champion is drink.
Wasuzo tiomu nji, echiro chava vichitia. Bulunji, onarasu makava tula tula nji.
Bibiro to.
Mfariso jarasu onarasu kwenye nina
bide. Kachiri ulumi kumacha, omasa jengi wa mchiro chona.
Wasuli denga baby, na mfariso uguwa mtindo.
Atenga muangazi, mugungu, mubidi oguluma. Kuumula bulungi kyogere bakikuwe
Rose Form and see it all.
Isinyu mu byemizanyo inkomi awona te. Ne betting company mukwano kwa banji. Jecho, okupa kumapira, vachos, okutuka kukasino. Yefefe kama tusa Uganda mubiemi senyeri singa. Kumu isa mwini mungaroso. Simba tiketi yonye bet builder. Ni umiru kusasulu wa mangu, no kuangu na mkaserako. Ngabu, nineri siti yoku wangula. We gate katiku sba.co.ug. Okufuna bonus wo. Tukubile ku 0723-00-mukaga-03. Omo ku WhatsApp, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Sinka. Betinga na Fava Sinka. Kubetinga tekukirizibwa yali wansi w'emyaka 25. Sinja n'obuvunaanyizibwa.
Akachiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola town council division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abana abakiikirira nga baderegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya union okulonda kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasitawo n'abawo abalonzi 10 batandikirwako eranga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena nti baline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwe deidinda. Bakebera ndaga butonde, COVID, omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, eraba kebera ni viral load, okuma nobu ukabumeka, obuli mu musayigo. Bakebera amani agechi sadana agechi kazi, ensigo, amasava amanji mumubiri, bakebera sickle cells, cancer, owaba aminaba chala, bakebera nobubi, bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive kuba ku 0750 89 90 50 oba 0775 9 4 9
kino nekiba ku lugudo singo ku semipire je bikebindi ekitali ja RZ kino nekiba ku lugudo singo boko semipire ja RZ ejo munda ni kunguru Wabule mipira jino, jimpa ili itembe. Tambula kulugudo na umali rifu. Ngoko zese mipira ja RZ, ejo munda ni kunguru. Ni RZ Break Shoes. Mipira jine ja RZ, ejo munda ni kunguru. Takuni Break Shoes wakufa J&L Industries Limited. Jesigika, tijisuwa. Atenga jisobula mbunji inokuro, kutusa kumyezi kuminamunana. Wefunire mipira, ija RZ, ejo munda ni kunguru. Takuni Break Shoes. Wakufa maduka gatunda spare, takuni garage, kwe tolole iwanga. Tiwa kari kwewe ni kamitima, kunguto. Singobo kwa sempire ja RZ Ejo munda ni kunguru ni break shoes Okufamu J&L Industries Limited RZ Fugano obufumo
Abakozi mwena mu Uganda muulirize Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe Ministry y'ekikula ky'abantu emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobazi disitulikiti kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina waakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne tawuni kansol okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba tawuni kansol olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tuukirira woofiisi ya Permanent Secretary ku namba 0414-730-74 oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuli ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba Munisipaali.
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'Ekikula ky'Abantu, Abakozi wamu n'Ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Mutual promotion zibakutuusako Triple Virus 27 concert. Omwana wamwe Triple Virus waweze myaka 27 azatudigize mu NV40 look at the hotel Iganga. Tunandikide baba ekibani kyakukwa n'amenvu owairala nati myakuwa ebiri bakasirukulu no bakwogera owaibanga wakubadde owenfete mujje tumuwagire anti yewaffe abayimbi bangi ne bakomedians bamuwerekedde kugambye egenda kubeera ndongo ku ndongo luyimba na komedi ng'okuyingira 2,000 emmeza 3,000 goldi 5,000 banange bigenda kunyuma kuti mbetafena tuweyo Saturday nga 3 August when we fought look at the hotel Iganga Triple Virus at 27 concert nga bataire mwe sente
Chenda Katoneza Mukaga. Woo! Busoga 1 FM Umoyo gwa Busoga.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola, town council, division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abana abakiikirira nga baderegate mu bitundu byammwe waakuba lwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya union. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasitawo n'abawo abalonzi 10 batandikirwako era nga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola, town council ne division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission.
Boda! Saba boda!
Wanje mukaire nkutwaleko oli kujao
mbesebo mba ndi kusaba kundagiriza kwesobola kusindikira sente nga ole jaji ofuna bali jam sala chitono
nzeje ndi newe vyonka era ikera kwa legansi akapanda akablo idaka bona
iwe ni wota ID ngebye bizibu byona 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 wave mobile money bimalanga eno ne nkole mpyaka yokuwereza nokufuna sente mubwangu obwe chitalo we wandise ninda ga muntu yo omukwira kwesa passport yo atewe refugee kwesa refugee card yo osano kwesa wave card ya ife ku sim card yo na yo na atenga tukupa kwa chitundu chilacho unka kubuli chikumi okugeza bubatu uweleza mtu walo mulamba tukusala kwenu su chikumi cho unka ate ubatu ulikuweleza mtu walo ikumi tuwa kusala kwenu su lukumi ate ubatu sente disu yika milioni ndane mtu wala binetano au tukusala ku enu su mtu wa mlane nkumi vila bitano donka idu kilanti okutayo no kutola ye sente kwa abwerere kuzesa wave mobile money okusaswa bilu dama sanyalaze amadi DSTV okusaswa school fees wabanabu nebi ndi evigwa mwitu luboti nebio kubwerere okumane visinga wo ubo kuikula wakaunti ni wave mobile money tukumina kuisi mwetali ya kutasulida 0800 030 0 mukaga ina wave mobile money esentedo divadido wave mobile money ekolera wansi wa mateka ga Bank of Uganda.
Abakozi mwenna mu Uganda muulirize oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kano ke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakkanso baazi disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne tawuni kanso okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tuukirira woofiisi ya Permanent Secretary ku namba 0414-730-740 oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba Munisipaali.
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Omutwe gukuluma, musujja oba amagulu giga kuluma, owulira omuliro mu mubiri gwo nga weebase ekiro oba nnyingo ze zikuluma, nywa eddagala lya Chocomel lyongera amaanyi embaserikale b'omubiri gwo balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo eziyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority, amwetaaze musange mu famasi ne mu maduka agatunda eddagala mu ggwanga lyonna. Ate gwaluma amannyo ng'oliisa ludda lumo, bussaayo ekyokya oba ekinyogoga nga gasannyalala amannyo agaago oba agalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi oba okuwunya akamwa, senya sannana habu mouthwash tojja kwejjusa. Era weewala abafeere tebakuguza kkapa mu kkutiya ng'okayita akamyu, kakasa nti ogula nnana tebakuguza ekifaanana nnana. Eddagala Chocomel habu medicine nenennana habu mouthwash lyonna lyakakasibwa National Drug Authority era lisanga muzi famasi ne mu maduka gonna agatunda eddagala wano mu ggwanga. Omutwe gukuluma, musuudha amagulu, oba owulira omuliro mu mubiri gwo ng'olambaire obwire oba okulumwa ennyingo, n'obulezi bwa Chocomel bwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo balwanise endwaire edikuluma n'edo ediyinza okukosa obulamu bwo. Chocomel yakakasibwa National Drug Authority, iwamwetaaga mwagaane mu difamasi ne mu maduka agatunda obulezi mu iwanga lyona lyona. Ate iwalumwa amaino oliisa luuyi lulala bw'otaayo ekinogogo eba ekyekyanga gasannalala amaino agaaguba oba agagalimu ebituli ebibuna ebiruma nga bw'osenya bivaamu olusaayisaayi oba ng'owuna akanwa, senesanana habu mouthwash tojja kweyidusa. Weewala abafere batakuguza kkapa mu kkutiya ng'ogyeta kamyo, kakasanga ogula nnana mwene tebakuguza ekifaanana nnana. Obulezi Chocomel habu medicine ni nnana habu mouthwash bwona bwona bwakakasibwa National Drug Authority era ng'obwagaana mu difamasi ne mu maduka agatunda obulezi mu iwanga lyona lyona.
Radio bingo bingo kubusoga wanu gwe tusubwa no bingo
na radio bingo bingo kubusoga wanu gwe tusubwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabengwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donka zana.
Wangulo vukaide kwe sente mama, gulimu
muntu muwanguzi ni Busoga One Radio Bingo. Nika star ibiri munana ndala star mukaga hash kumukutu ogwa Airtel na MTN kozesa enkumibiri donka tamu piniyo onige okay. Busoga One Radio Bingo ewagirwa Axela Gaming Technologies yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board.
Akachiko kebyokulonda mugwanga kategeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola town council division ntitabameruka woku district oba city owokulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe wakuba olwa kutandulwa wiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abana akiikirira abatali mu bibiina bya union. Okulonda kwa kutandika ku saawa emwe eyokumakya kasitawo n'abawa abalonzi 10 batandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezoleggulo babewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akacheuka ebyokulonda katikategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga. Obubaka buno bukutusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission.
Emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba lina amalawo nankazungana ku disitulikiti emirundi mukaaga.
Anko Dan,
buzibu ki? Oli bulungi aye?
Ndi mukoowu kuzungana kwonka. Ikirira yambuka. Leta empapula dino, leta dire.
Ai Anko Dani, lwaki tokozesa nkola ya BIMS?
BIMS ni ki?
Building Industry Management System. Tabwa mpapula do ku online. Ofune PRN, era osasule nga weyambisa mobile money. Oba banka, ofune olukusa lwa e-building. Chonka kityo.
Chonka kityo ku online. Wabati wakali kuzungana.
Ha waire. Oli mukulaakulania. Wefunire e-building permit yolwa lero. Nga weyambisa nkola ya BIMS. Ingira omukutu gwa BIMS.go.uk. Otekwe mpapula do. Ero kuberero kusaba kwo mutendera kumutendera.
Safe building, better living.
Tuzi program chivanda chabia mizanyo kubeda ura Monday mpaka Friday ziba sawa munana mpaka sawa mwenda tuwa tukua maulide agava musike yebio mizanyo noso kubeda ngate otegera bichi ebili kubeda ngate bitambula akatale kakute wansine wagulu rather transfers na zozi tabuse abantu bali kubeda ngate abayu rungula aba wavu na aba mpi ya webi tege na aba nabe nkubogo aba mayuga na aba matama maluji okulaba ngate vetekera tekera season area tandise okubanga ate mbulomo afuna obuwanguzi kusaidie embera etambule bulungi nnyo nyine dela twatudeda kubanga tukutusa yaka maulire agali kufa musike ebye mizanyo tukulamusa yako gowena josinzi dokubanga ate otumbo detu gamati chokola chetisinga okuba ate echetendo era we bali kubera ngate mnange otumbula omoyo gwa Busoga tuli mchibuga cha Jinja plot 1 school endo gudol kwa msa kusumulia Jinja SS oba tuli opposite ne Jinja school of nursing that is Kampala Road oso kubera ngate ojiano soro kubera ngate oleta ebirango oleta business embera neso kubiranga tse ekutambulira maridadi sana abanafa banana habo mouthwash gwe nadumizimwa amanyo biranga tobe kwata abanafa bachok mail habo medicine abiranga tobe kwata gwe nadumizibwa omugongo omutwe oguluma amagumba gakubwatuka weno uliro omuliro lilo abiranga tobe kwata solanga women syrup abachara balumizibanga muli musonga na yebiranga tse omwe kwata aja kubanga taku creating ladder of lumibo osoro kubiranga tse mnange nawe obera musonge izo ngateli ya dena mtu nomu ategede abobo nabo nanga wembogede oja kubera ngo basanga mbifo mano bifo bino wamanga supermarket drug shop pharmacy na maduka obagambe nti kakati kino kye kinyuma linyo njagala nana ekinuma magumba njagala chokmel ekinuma akubanga njagala kukakanya bulumi abba kuwesulange women syrup sobera ngatobe kwata embera ejja kubanga te tambula bulungi kuba banafe abatekamu akasente kuba mu abone to kubanga te tukutusako amaulire agava musike ebye mizanyo nze 20 namba zili
kuchenda katonyeze mukaga Busoga 1 FM omoyo gwa Busoga tubabuzza ko mwenana daba twafawanga limu kibuga ekyejinja
akakuba kava tukuba muko naye kale kasubire nti mirimu gizemu okubira nga ateji kwajja ate mu bitundu ebyenjawulo. Banafe abanyibwanga aba SBA bagamba nti ku www.sba.co.ug gena maso okubira nga ate olijestalinga nafe olwo nogenda kubira nga ofuna bonus wa bitundu bigenda kubira 15 ate era gwe azanya casino games ojja kufuna ebitundu bijja kubira 25 sitegeza nti otekako mutwalo tukuwa emitwalo gibira ebiri n'ekitundu nogenda maso okubira nga ate we yagalia dadala bulungi nyo. A promo code yafe jogenda okubira nga okozesa wali ku SBA eri UG07 jogenda gena maso okubira nga ate okozesa atenga gwe ayagala wali wali gestalinga na makubo zambu tekamu ID number tekamu SBA 2025 ojja gena maso okubira nga buli kimu kitambulira dadala bulungi ozanya ku mizanyo nga casino games virtual games ojja kubira nga ozanya emizanyo mingi nyo ate nawe osobola okubira nga ogwira emipiira emiranga ekigenda ku SBA TV buli kimu ekigenda maso okubira nga kikutambulira dadala bulungi nyo. So gena maso okubira nga olijestalinga kati ku www.sba.co.ug emirenge na kubira nga etambulira dadala bulungi nyo. Tulina emitwalo 50 wedu jogenda okubira nga owangula mu mteekateeka yaffe eya Busoga One Radio Bingo nyiga stabili munana emu star mkaga ash obere nga onyiga ok jonako mokubira nga ozanya emirundi emingi emikisa jejo kuwangula jejigendo kuma okubira nga jeyo nga kugambye tuina emitwalo 50 bwedu jetugendo okubira nga tugamu programu ya fene chivanda chibi mizanyo so zanya Busoga One Radio Bingo kodi ya femi pira kwejiri tuina empaka eza UEFA Europa League onakololwa lero tuina empaka eza UEFA Conference League tuina neriji ndala eze nja wala likubula eze gena maso okubira nga zisa njibwa gena maso okubira nga ikuata kodi ya fe tuina katambula super single olukalala VVIP jona empire jagera maso okubira nga ojifuna ngojiga star 217 star bina atano nge ashine ok emipiro gena kubira nga ojifuna program chibanda chabia mizanyo yenze lutaya medi
wewa utumaniliza mprogramu ichibanda chibi mizanyo iranga tukenda tambu ya danamu ya paka saa zigenda kubawa wezio muenda iranga isonga nyingi zi tukendo kuanga atetu batu sako wanawari tukendo kuanga atetu bajukiza kubawa nafe ya bacho kumeo habo medicine gino masu ndo kuanga mononi yako okweto leguanga yona mu drug shops zona iranga ya kakasibu wa nafe ya National Drug Authority choma nyagwa inana dato mtuenga gukuruma mogongo gukuruma maguruga kuruma inyingo zikuruma asonga ato babu ukiriro mubiri we kwa techo kumeo habo medicine tukendo kuanga atewe jusa kubawa mkosi zako anadate boba inao enja ule ya manji dara songa tena mumbira yemo emipira jafejiku wa munda kwe jirini yoku system gina masudo kwanga atebo otu wajifuna onakuno uluo kuna atu zetu kutegeze ingeje tukendo kwanga ateo mwindi tumuzo ganya onadate mumbira yoku kwanga tumutaiza ono nawali left right and center chumo manya tuine pakaza UEFA Europa League ne UEFA Conference League qualifiers wali kusema zingo wa Bulaya erangu ngena masudo kwanga atewe kwa ta mipira ja feje jikwa munda ogere masudo kwanga nayo obera mu ne sente ngonyiga stabili emu musanvu star nyatano zero ash egura bafunye singo ya fe ya let kick off acho bomanya yali de eranga kada bajita Inter Miami wali na date mu North America bali ne pakaza North America Cup cho bomanya mpira bagute gude goals bade bili kwemo gira masudo kwango banjo muinde bade kula odi ya 2.45 Norecho chomanya adete na date bwete kuya mundeyo singo ya let kick off Norecho chomanya temubude buno tulese odi sendale nsava tuina odi na rekora odi ya 12 VVIP ya pekora odi ya 5.26 atenga VIP ekora odi ya 7.2 singe kora odi ya 2.45 atenga urukalala lukora odi ya 25 katambula kakora odi ya 25 gena masudo kwango fune mipire jo katikati kusistimu kwejiri gonyiga star 2M7 star 50 ash SMS Sweberu doku wange kutuka ko Damo nyige kodi ya fe ya stabili emumu samstar Nyatano 0 ash Obenga te Bwe display inga onyige 0 za mirundi ebiri Deni onyige ok SMS genda kuwe kutuka kao Ebade rude uku wange ate kutuka ko Nadamu saa weno Nadate genda yoka tobengo fune mipira jafenze Musasizi Moses Despos maestro
ya, Tugabe tugenda gaba emituwala watano Vena ngozanya Busoga One Radio Bingo Kodi stabili mnana emstam kaga hash Tangaze mkisa jijoku wange tewe wanguli Raka sente mo program ya fe eno Echiwanda chebiye mizanyo Nkume bili zoka uwangu lile emituwalo atano kati ya mbalga tujua kubanga tambla na go klabi ya manafa wa Borussia Dortmund bali kubira ngatiba ni mojogezi ganyani klabi ya manafa wa Chelsea kubira ngatiba saininga omfuka goba itia kanon chikumeka okubanga ate abira ngate mnange abira yoko permanent deal klabi ya manafa wa Chelsea asuro kubira ngate mnange bafuna mukasente asuro kubanga ya agenda wagenda kubira ngate afuna time of play kakati nero mtendesi goba ita Enzo Malaska ya vile naso kubira ngate ategeza tinomfuka goba ita Aaron Ne yesoro kubira ngati na yemu nanga rokuba nti muvubuka amulaba nga mulungi nyo akola training nga nunji yachali muvubuka mto ali fantastic atenga ensamba ye kuchisawe nunji yetago kubira ngati na ye orokumusasira yetago funa time of play era kakati na ye alinda akubanga te amfunira solution yokubira ngati afuna a team egenda okubanga te emuwa omuzanyo nasoro kubanga te atandika.
Okay, gena maso kubira ngo zanya busoga on radio bingo gonyiga stabi munana e monster mkaga ash bila ngo nyiga. Okay, ogena kubira ngate owangula sente okati na emitwalo 15 wedu yetugenda kubira ngato ga program ya fele chibanda chebi mizanyo sogena maso kubira ngate ogena maso kubira ngo zanya na fenga mpi bana fawa SBA gena maso kubira ngo lijisalinga na fe ku www.sba.co.ug osoro kubira ngabuli chimu chitambulia www jinyo kakati empaka ezimanyi bwanga eza fofa kapu zinono mpaka za masomero dress code kubira ngazi kwatidwa ate onakololwaliro erange chibinja group A bana fanya bwanga aba St Joseph College Laibi basodo kubira ngabata de muchibinja cha group A kako SS basodo kubira ngabatele dua mweche chibinja kote kama nafanya bwanga bana fanya bwanga ba munyuta muyutare high school basodo kubira ngabatele dua muko St Charles Luanga Kasasa batele dua muchibinja cha group B then chibinja cha group C amuli bana fanya bwanga aba St Mary's College Kisubi batele dua Dr Obote College basodo kubira ngabatele dua mweche chibinja nabo atenga bana fabangora high school bali muchibinja cha group C kote Kamengo Senior Secondary School no batele dua ate muchibinja cha chimu then chibinja cha group B tunamba na fanya bwanga abana bana fanya bwanga bana Bumali High School basodo kwa tebwa mu kibinja echa group B ate bana fanya bwanga bampanga SS era bali mu kibinja bana fanya buhanga SS koteka jinja college bali mu kibinja echa group B then kibinja echa group D tuna bana fanya jinja SS tuna St Charles Luanga basodo kwa tebwa mu kibinja mbale SS koteka na fanya kibuli SS bonna bali mu kibinja echa group D mweze mpaka ezafofa TV Cup ezigendo kubira nga standika omwezo ogujja. Kiriza tujeo obulango buno tujie tuberenga ate tutandikirawo n'ekitundu ekyo kubye kya program ekibanda ky'ebyemizanyo.
Bazaire banange omusoga yalugira nti nguli na manna aidalu vainuma kale somesa omwana wademe kutuka kuise byaidusa nti nguli na somesa situ kina moti na tezo gwe chai otwalo omwana wo Janet and Mary's primary school liabagwala na balenzi deni body kuogaita kindergarten abasomesa bakugu atenga bafayo ineri abana ebisale bisamu samu chokanga na abana bazira kumwasirizi babayamba babawa half bursary lili magamage buwenge okuli ingiliza ekitebe echa district ya idinde chiyaka ngerabu tibali Mwandisa, okuma nebi singao, bita kunot musambu musambi satu, ndala isatu ibiri, itanu munana ina, oba kunot musambu munana itano, chiku miana, not indala not, oba kunot musambi itanu ina, muenda itanu munana, ndala itanu ndala. Janet and Mary's Primary School, we learn for excellency.
Ronaldo does score! Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero!
It's Mbappe!
StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026.
Lala Nukelo.
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira Isi.
Sanyo wangu re motoka, ore me kufanga topu ze motoka. Sanyo wangu re motoka, ore me kufanga topu ze motoka. Teba komye na kumotoka muku wangu la mulimu na pichi pichi. Uli wiki, ayakabo ku wangu la genda kuwe pesa itika kuira weye nini.
Neka gwira wo betting aneka gwira wo ku website yawe yakagwira .tg gwe wangu lye muruki mpia wish buli mwezi boda boda buli wiki atene bilabo bilala bingi nyo okuangura gene ku website kagwira .tg gene wali bet ozanye ku game yona iri ku website urunyigire mukazanya ko kuangura kagwira wo erungamizwa National Tourism Gaming Board nkule no kugakuriza ubikubirirwa azanye wabali wa gwe myaka 25.
Okwetu lola Uganda, waliwe chamanye chisituka. Okuva kungudo, okutuka kuntindo. Ama bibiro, ama ka, ama somero.
Byonanga bizimbiddwa sementi omugumu atachuka. Hima Cement, ekikacha sementi yesigika olw'omutindo, obuwangazi n'okukola omulimu ogw'ekika ekyawaggulu. Buli ekizimbiddwa kiwangaala anti kiba n'omusingi omugumu ogwa Hima Cement. Hima Cement, build strong, build to last. Hima Cement, akolebwa nga w'amaanyi, akolebwa kuwangaala. Hima Cement, tulinawo okuva ku ntandikwa.
Abakozi mwenna mu Uganda muwulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kano ke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandiika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okwetaba mu kulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne bakansobaz disitulikiti. Kaweefube ono w'okuwandiika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne town council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba town council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo, tuukirira woofiisi ya Permanent Secretary ku namba 0414-730-740 oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba Munisipaali.
Obubaka buno bukutusibwako Ministry y'ekikula ky'abantu, abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola, town council, division nti tabameruka w'oku district oba city ow'okulonda abanaabakiikirira nga baderegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kabokisi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya union. Okulonda kwakutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasita onaabawo abalonzi 10 abatandikirwako era nga kwakufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola, town council ne division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission.
Alright, tukulise wali wa kitunzo uri kuchenda kwa muze mukaga busoga 1 FM moyo kwa busoga mu kibuga cheji nyeso kwanga tugira maso kwanga tukueleza eranga tukutegeza nti ngero kwango zanya busoga 1 radio bingo bingo tangaze mikisaje kubanga wangulira ku sente mu program za fezenja uronyiga 28 musta mukaga ashitora bila okay atoba M10 zanya mirundi mingi obengo tangaze mikisaje kubanga wangulira ku sente zo muteka teka ya feyo ya busoga 1 radio bingo songa tembe pira ja feji kwa munda kwa jirinyo onyiga 28 mu samstar 950 ashino bangate ogenda maso do kwango fune mipira ja feji jisunsudo burunje nyo kategorizo na kwezili genayo manadato benga te ojifuna kati na obenga atoto egatako benga ozoga nyomwili onako urwaliyo stabili emu musamsta nyatan zero asha muli agaba kwa liku klabi yasu de ganazi klabi yabana fenadate yasu nyongido kuwanga te weto yenyeza kunsonga zo musambi gubaita ebereche eze klabi yabana fone yariye subiro kubanti yasu paze inzo kuwange bakuba busu obula agavayo ebereche eze wachu klabi yasu de ganazi baka nyiza kubukado wila kodala buli nkago wapa ondiza wungereza agene masundo kuwanga wate abegatako kubanga
abakubiridi bakino kya dido kubango musambi kai havetse bwato yafunye buvude mu vivi obugendo kubanga bomuletira kabanga gataku ba mpira wano ku club ya the Gunners nolecho musambi yono chomanya yakubira ko club ya ni yabana abato giite nedate team ya reserve songa tera chomanya saweno akomyo kubanga akubira club ya na tenga takomo okera e team ya wagira nolecho ebereche eze asudo kwanga tebwa tagenda kubanga avuganya no musambi gubaita Gabriel Martinelli ogateko no musambi Leandro Tosadi wali kurudo lwakono na date jiwandise namba 11 ku club ya Arsenal
egenda maso okubiranga ozanya Busoga on Radio Bingo ngonyiga stabili munana e Monster mukaga Ash obire ngonyiga okay joko makuzanya emirundi emingi emixa je joko wangula je jikoma okubiranga jo mbaga tuna emitwala 5 je tugenda okubiranga to banafa ba SBA tugenda ku www.sba.co.uk genda maso okubiranga ate registeringa na fe promo code ya fe eri yugi 07 wali bakusaba anti teka mu ID number teka mu SBA 2025 ogere maso okubiranga ate ofuna bonus mpitivu obunji kakati abanafe aba Aston Villa bagamenti timu nyinyeze gwanyiza omusambi amanyibwanga Morgan Rogers eranga omulenzo na amanyibwanga Morgan Rogers timu nyinyeze mwetaga okuli club ya Tottenham Hotspur club ya Manchester City club ya Arsenal na club ya aba Aston Villa egamba webaya kubiranga etunda musambi ne mwetaga mu bukadde 8 oba sente zimanyibwanga eza pound li timu yona ezo kubiranga efuna omulenzo amanyibwanga Morgan Rogers okumoja club ya Aston Villa
kale tugambe esende zigenda gabibwa wekwa tenana habo mouthwash gwe na lumizibwa amanyo oja kubanga te embera ozikwasaganya bulungi ezo kubanga te akamwa kaba sorted out club ya banafa ba Nottingham Forest abali kubiranga te bakola bukubirire ro kubanga te bagala kusaininga omuzibizi wa club ya banafa ba Aston Villa omukulu gwe baita Matt Cash miaka 28 ejo bukulu abeta agasoro kubiranga te agenda wali club ya Nottingham aso kubiranga te abakone cha bagatako mu kisenge cha club ya Nottingham Forest
Wewa yongero kwanga toki na maso kwangu fune mipira ya fejiku wa mundango nyiga stabili emu musamu star nyata nuzilo asho nyiga stabili emu musamu star nyata nuzilo asho no bangu fune mipira ya fejo ejisu sudo bulunje nyone jiba ngate jikutu kakao kusimio gene maso kwangu jibetinga wenga na wogena maso kwanga tomu indi omutimpula onaku nuruarelo jukilo onaku rencha tujia kwanga te tusembele the weekend recho onaku ruarelo Europa League jarinyo nempaka za UEFA Conference League batu genze kwa liku klabi ya Real Madrid mugwangiri ya basaji ya basupana bandu bagamba aba klabu ya Madrid beta gomusambi akubira klabu ya Eintracht Frankfurt mugwangira abasajja abajiri mani ngono bamuyita Hugo Rason okujjo kubanga begatako agere masudo kwanga atebwa ati abakubira amasekati omuvuko no kumyaka 22 mugumujukira klabu ya Frankfurt ya mujja ko klabu ya abasajja ababu Swede ya klabu je bayita Malmo FF 2023 nodo cho kusinza kuzabya Ronsa agamba ayagara yangu wa mukabenga ati amukansa kuba klabu ya Sne klabu ya Manchester no balagante omuvuko ono bazenga bagena masudo kwanga ate baba mwegwanyiza okujjo kubanga ataba kubira Dibala so neno chobomanya egoz mukaga mipira 47 yazanya musuzo ni sembe mu bikopo byona mu mujozi gwa timu eno yagina masudo kanga atebwa ati aziteba eranga chobomanya kweze gozo mukaga satu kuzo yaziteba mipira 11 yazanya mu UEFA Europa League
Pozi Manchester United Vermal Insonga zomoleza wanyibanga Carlos Balebo kubiranga zikalubaka tino bagenze klabu ya Sevilla beta gomoleza wanyibanga angoume ajende maso kubiranga bakubira omopira mvuko nono iranga chiga imati klabu ya Sevilla emwetagamo obokade makumi asatu mbotano oba sente za poundi omoleza yo mufalanso omoto Man United daika sazo berenge afuna afazali mukaga anasolo kubiranga atula mchinya kubabi ya Carlos Baleba bila bikabia kalubi mukaka sente kokanji dala
Nga klabi ya banafa ba Arsenal bava yoko mebaso kukubanga te wetuwa ulira kusonge stambla klabi ya Real Madrid no mvubu kwa wegubaita Rodrigo bivaraso kukubanga te ama ule gawandika kukubanga te balina interest yukubanga ba msaininga kwa tika klabi ya banafe ya ba Manchester City kakati wala mbali ya gali tamlo na kuruwa lero agala ganti mvubu kwa ono wakusiga la klabi ya Madrid wakubanga te mnange ti ye alika kati ye nga yembo kusinza ama ule ya gali mkampu agala kubanga te arani la H4 wali klabi ya Madrid suka kati timu eze bili azetuwa laba maule tuandida wanga bonate kulia motute ni tunula wanga asigara klabi ya Madrid
unaita manchia ya gala
Wow, yungiro kwanga toki na masudo kwanga tozanya usoga one radio bingo ngo njiga star bili munana e musta mukaga ashtole bila oke ya tuloba mtene gina masudo kwanga uzanya minu ni minji uvinga tota angaze mixa e jyo kwanga gina maso no kwanga te wangudia kusente ngo uzanya usoga one radio bingo umusambi gubaita alani okero nge ilanga alikutimi ya figu wanga mpakeza chani buwati agamba chao gino kwanga te wabu timba juki la saa weno yomu kwa kure mbede mwa abatebi mugina masudo kwanga te bali ngero wabu timba mpakeza chani ina go usatu ilanga subaga nyono musambi gubaita baita sabisiso kutumeda okubako mugwange ya South Africa ogateko gubaita Usama Lamiloi okubako mugwange ya Morocco bona baka kuba 33 nolecho singabera tebye na dato na kuro mukaga kitegeza anti ate ajja kuba yongero tangaze mikisa jokwe wangulirenga teyo ewe bo musambia sizo kwanga alengero obutimba na date mu tournament eno
banayuga na siba sanyofu edi YouTuber omugabaita kasuku esimu je yakubirwa omulenzi oyo ngali mu kampo nebigambo byaso kubera ngate abugamba era twalabye ko ngabamukola koko interview nenga omanyi ntibaga mate olutajja busera naberanga inenge ejja tamatama nenga banayiga nabavudde ngabasungu wavu akola ati ekintu ekyo
nade banayiga nabo pera nyo serious yoli abadali mbito bibe bya kujoking kubera boyo ndo kusoko kubera ngo nenya bibale kede okere simu na kusoko kubera okere uye mwana moto
Oddwa John, please press the button to load another 1 million bingo draw. Token 4 has been activated for Busoga 1 Nula. Randomizing Airtel and MTN numbers now.
Chenda katonyeze mukaga Chenda katonyeze mukaga Busoga no FM moyo gwa Busoga agamba cha DJ Kush isa bisozo agamba agenda kufuga chiro amwangu zwa fe awangu de onakolola ilo esente za fe mu Busoga wa radio bingo enamirize omusavu 0 17 anamunana ne namba endala 2 zo musavu 0 17 anamunana ne namba endala 2 gwaso dokwirango wangu de Esente za femu Busoga One Radio Bingo tugenda kulekera mukisa Arafati mchiala kubaita Prokita koteka DJ Kush babirenga bakongera yo mu program Busoga yaife
Yasigala ngofuna mipira jafe kwa jiri kusistimu gonyiga stabili emu musamfsta nyatano zero ash onyiga stabili emu musamfsta nyatano zero ash osigale ngofuna mipira jafe na yetubanga tusainiz out